ngabe kukuphi? Ngabe kukuphi ke lapho engizofika ngicamp? Ngithule imithwalo yami ngihlale nginethezeke. Ngithi ukukhohlwa yiko konke okuhlukumeza inhliziyo yami. Aningitsheleni ngabe kukuphi? Ngabe kukuphi ke lapho engizofika ngirest? Ngimthole othembekile ngixoxe naye okufihlekile. Nginganakile ukuthi yini okwenzekile. Lo mhlaba esiphila kuwona uhamba ngokushesha. Awunaso isikhathi sokubheka. Ukutotosa uma uphatheke kabuhlungu ukhala. Bathi owethu sonke besho uNkulunkulu. Kodwa kunini ngiguqile ngithandaza ngihlupheka. Kodwa ezinye iy'ngane kuzo ziyayikhiphela. Ziyazizwa noma ihamba njengenkinsela. Ngizamile ukumela egcekeni ngithi mhlampe la ukhona uyasitheka. Kunzima ukunaka into uma uyizwa ungayiboni. Ngithi angiyiveze nami ngiyayicelela. Nasesipilini ngingabazama ngiqalaza. Kuthe ngimbuze lo mliso ubana ngimazi lo muntu osesibukweni. I can't recognize myself.
It sucks to be loyal to somebody in return to get head and shit. Not only emotionally, but physically sometimes. Cause your look, what affects you emotionally, either negative or positive, makes an impact on your body. We gon' see your hell. Niggas going through a rough patch, or nigga got it all, you feel me? You be like, damn, she my girl, she loyal to me, nobody can snatch her off me. For real? Nigga, that's more like embracing an early death.